Abwa.
Skingezo.
Imwetien.
With the Godfather.
Hey.
M Beats.
We came to take over.
Yeah.
Let's go.
Niko ti kwacha po okati pone. Kwacha ti fole. Fast. Show me. Ni itane vavanda ti kome. What's the story? Gangsters know me. Cold hearted do you own a gwira pazati mwana ti performe. Apa ti funa ma buffalo.
Ma buffalo.
Ti machelela ma buffalo.
Ma buffalo.
Vena siva gona tulo ma buffalo.
Ma buffalo.
Mwaza jifuna mabafalo. Yeah, mazale mabafalo. Ay, mabafalo. Kulika duda we tag along. We do whatever to have some more. Ndiye veti nkali laughter lo. Nilizile bangalo. Tipezeka kule mchanga. Songa na geba nipase kozanga bro. Ngati sufu na mukanga no. Yeah, katema sile mamalume. As long as ipalika duda involved. Malinga wanipasa zanga nisi apopeve ni problem solved. Yale longa sinapite bine maelo nisi izangala restored. Hasela sasa ngachito tipezeka na kweva makumba migot. Money ni money whether waipangila mulive nduva illegal. Tigwila makona yonse isi rare apa kunipeza patigo. Kukaza ukavaje samo wafomo kuletela ya muntu gigo. Tingala tipisha zeve ndava bandalama palichi ego. We never get it easy, yeah. Timazi pala ukila, yeah. Money on my mind. Kuchoka pene na ukila. Sizi mapaka is never enough. Olo yangale 20 majila. Sichili easy lifestyle. Yovala po maguchi na fila.
Nikuti kweche po okatipone. Kwacha tifoli. Fast iwe show me. Ni itane na kulu tichome. What's the story? Fuza na kumatero the nomi. Na mashilu the nomi. Gwila kuzatu mwana tipeforme. Leno tifuna mabafalo.
Mabafalo.
Hapa tifuna mabafalo.
Mabafalo.
Tifuna jabe mabafalo.
Mabafalo.
Mazali mabafalo. Ra. Choza poma fififa kapo mazali. Chapuka kuri bena nyali. Nale makudemi somali dem sini pasa fulu kuziyali. Nifuna maziro ya bidi. Sini nabadwe chigwididi. Sani paso mvera monga tine kembo kalukulu kupari pena kiri. Woo! Savi tumandia icha amata. Dei dingwa tida kolokota. Funo mvera monga tine apa mwamba monga wea diapo kala gadia. 16 uchi drill beat. Natuwe mipambara like you please. Wanze tisa kira mabafalo njine. Pocha wea pisa mama fig trees. Nkweze ka level to level. Buffalo ye kasani pasa sable. I'm like a trampoline going up and down. For the money sini kala stable. Uchushi ni corona type. Tufake patebo palichema tycoon. Difomo lenge sa gelo na kumanya lelo kupunda Jesus my boo. Wishlist palichema Bugatti. Mumutima ni ziba no zivat. Ni mabafalo ye kayaka yanga ni paso gula mana no dinari.
Niko tikwacha po okatipone. Kwacha tifole. Fast show me. Ni itane vavanda tikome. What's the story? Gangsters know me. Cold hearted do you own a gwira pazati mwana tipeforme. Apa tifuna mabafalo.
Mabafalo.
Timachelela mabafalo.
Mabafalo.
Vena siva gona tulo mabafalo.
Mabafalo.
Mwaza tifuna mabafalo. Yeah, mazale mabafalo.
Niku tikweche po okatipone. Kwacha tifoli. Fast iwe show me. Ni itane na kulu tichome. What's the story? Fuza na kumatero the nomi. Na mashilu the nomi. Gwila kuzatu mwana tipeforme. Leno tifuna mabafalo.
Mabafalo.
Hapa tifuna mabafalo.
Mabafalo.
Tifuna jabe mabafalo.
Mabafalo.
Mazali mabafalo. Ra. Godfather.
Bwa.
Slap D.
Hey.
And Tommy D.
Download it from ilovedeadmusic.com.